يجيب فانا بعض say Emirates Fame Record has calling our calling out young Tora Hanjani Kamiyang. When the days are dark, friends of you stupid dudes spell a moya ni meko main sima.
When the days are dark, friends of you stupid dudes spell a moya ni meko main sima.
When the days are dark, friends of you stupid dudes spell a moya ni meko main sima.
When the days are dark, friends of you stupid dudes spell a moya ni meko main sima.
Friends of you, stupid dudes, spelele moye ni meko mainzima.
When the days are dark, friends of you, stupid dudes, spelele moye ni meko mainzima.
When the days are dark, friends of you, stupid dudes, spelele moye ni meko mainzima.
When the days are dark, friends of you, stupid dudes, spelele moye ni meko mainzima.
Uyankolelo unkolelo otherwise uzosibonela ichomi zobu mene mene sithanda nxa uzidalela utyala insangu cigarette kasakuboni zikutsala emncebeni nika where you at and you can't act ngoba ichomi zabo uzithanda manyani njengobhotwana utshila nazo tshisa nyama ubenge zitya zidenge kanti all along zikwenza isidenge kwaphela imali ichomi god uzimela ngenxa yelangeni uzimela ngenxa yelangeni ngokamehla avulekile ichomi zakuzikubalekile ngebuya zileqa qha usheke nomvandedwa apha emhlabeni wazawedwa kwaye kuvele kuthi qatha amazwi kanyoko nxa sithi mntanam andikufuni kwitshomi ichomi zinobumenemene kuwe yazizise ngozozuza something incredible like imali yakho something incredible like imali yakho has another story of I ngobunye ubusuku namarhuzo amasestrand masoli wonder bafonotebs abanshiye nyenyeni kwenye irobhare sasidudluze maosi because we were caught by i-community ukuba ndasenanjani yebe zintsikelele zikamdali namntandazo kamama wangokuhlwa nguwo wandenza ndaphepha ukufa kula Cape Town ndaqonda ubanza ibhaxa chamizi njani kani chamizi njani chamizi njani kani chamizi njani chamizi njani kani chamizi njani nezinthanda nxa nemali nxa ngenayo ziyabhaxa chamizi njani kani chamizi njani chamizi njani kani chamizi njani chamizi njani kani chamizi njani zinthanda nxa nemali nxa ngenayo ziyabhaxa.
When the days are dark, friends of you stupid dudes spelele moya ni meko mainzima.
When the days are dark, friends of you stupid dudes spelele moya ni meko mainzima.
When the days are dark, friends of you stupid dudes spelele moya ni meko mainzima.
When the days are dark, friends of you stupid dudes spelele moya ni meko mainzima.
When the days are dark, friends of you stupid dudes spelele moya ni meko mainzima.
When the days are dark, friends of you stupid dudes spelele moya ni meko mainzima.
When the days are dark, friends of you stupid dudes spelele moya ni meko mainzima.
When the days are dark,